Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
Mwapo menda chena in
2026.
Ebu ipatie ka 50 years hivi.
CCP.
Alafu utasikia huko there's a Wang Li Ouma.
One of the strangest things to your country ni unajua kuna kogana crackdown ya vitu bootleg. Sikio ni chikira ni fani.
Kuna anti-counterfeit.
Kuna anti-counterfeit ya China.
Kama ya Shiko.
Yeah. So, we call this a middle-class neighborhood. Chikini kisema Mpaka Road. Nilikuwa China for how many weeks? 2 weeks. Niko sure tukena Mpaka Road. Tutapata ile shimo iko katikati ya barabara. Hmm. Iko katikati ya barabara. But that's a rich neighborhood.
Kama ni Mpaka.
Yes.
Between this.
Yeah. It's... Eko nene. Episode 678. Kusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend in here.
Yeah.
And back like I never left, man.
Yeah, man.
So,
karibu, didn't say anything bad.
what has been happening in this in this third world of ours? Nini kwa ki happen? Apart from potholes kila pahali, what else?
Salimia, hiyo kitu umesema, hiyo intro anza nayo.
Ujalani
nini sema na Kimandarin.
Usiki siwezi hiyo. Lakini hiyo siwezi kudanganya, like after kustay huko for hiyo 2 weeks, nizataka sana kulearn Chinese. It's just one of those languages, because one of the things you realize very fast is Africans waga tumeji downplay sana. Mm. So mzungu akikuja kwetu, tunataka kuongea na yeye lugha yake. Mm. Yeah, like wewe saizi mlami akikuja umuongeleshe Kiswa, wasio atakuangalia like what's wrong with you? Mchinku wa jali na kubongesha kichinese wo juu lugangu nishawi yako jo.
Alafu the translation suko
sasa, translation sasa inabidi mcommunicate na simu
app,
yeah, kwa signboard ziko.
Okay.
Like utachekio like sasa kilami since ni universal. But now when you're talking to people, that's when you realize super fast that whatever you believe in doesn't matter. Like kuna boy anaitwa Chimuti alifanya nika meet like a few CEOs. Mhm. Tunabonga naye Chinese, hata kujua tu. Yeah. Akotu ni hao. So ni hao, kisha sikia pia lazima sijui atakao unafaa ku reply ka ni hao. Niko sikia ni hao, niko ni hao. Niko okay.
Kenya ndo sio gani issue ya English. Alafu kuna gap perception ya that's when apata squeeze, especially middle class.
Yeah.
Wote lazima watu wapeleke watu wao mali wanajua kizungu. So nikawa watu walikamu wakai assumption pia watu wengi wagani unonge kila misafi.
Yes.
Nikawa we ni intelligent.
Yeah.
So watu wanapoga English is not a measure of intelligence.
Yes.
Cause ukienda vili mpate an example poa China, kuna countries zingine ukienda Europe. Unapata na walami unonge ane kizungu ya shikanishi kizungu.
Yes. Anajua tuluga yao.
Anajua yao. It's good to know. Because English ndio basic ya communication na business around the world.
Yes.
Wanajua, but si lazimu go deep, especially ya Kenya kuchoma. Watu wana twang. We hatu umeenda China umerudi ni mio glasses ndio zimekakaza ki-Chinese. Kuna machi za ki-China. But kuna watu wakitoka hapa mta nenda US. Akienda tu embassy ya Rudy. I'm going to America.
Kama ule boys wenu alienda UAE, akarudi na American accent.
Yeah. Wase udi vitu za aje.
Na ukienda India, urudi na Indian accent.
Hiyo watu watudigi.
Ukienda Europe, umenda kontrara za kilami, unarudi na American accent.
Yeah.
Kenya suchoma.
Suchoma sana. So yeah, that's one of the things una realize super fast that English is not the language of business. Why? Because white people wako hapo, and they have to communicate now to China. Na cheki. So they know very basic English. Najua. Za, hello. Najuizo, like izo. Kidogo, kidogo tu.
Yeah.
But like kumit someone who understands English, like it's rare. Unenda places. That's why like, one of the reasons why siku chekiwa mgongo ilikuwa hiyo. Kusuta communicate aje na doctor wako. So takuna mtu likuwa ni advice. Iki tuko nita kuchekiwa endo uchekiwe Thailand. Kusu Thailand watapata like Chinese level of medicine. But now it's someone who speaks English. So unaweza baki umecommunicate na yeye. Unacheki. So that's one of the things. But mlicheki mle niliwambia on the first day. The second day na makes sense. First day nishafika. So nishaenda hiyo hoteli, so nikapikiwa na boy anaitwa Chimuti akanidrop kwa hoteli. So but nilipataga kaa wife alikuwa hiyo area. Sasa sikuenda pale, mimi tunapenda chai jo. So nilikuwa nimebeba tea leaves zangu nimezibeba. Shenda pale nikachikia hiyo hoteli jo hakuna sukari jo. Kuzo wapendi sukari. Nikasema niache dial zero. So this zero waga universal. Si reception. I want sugar. So at least you understand jo. So mina ngoja, nikambua sugar inakuja up. So mina ngoja sugar ikuja up na nini. Nafungua mlango jo na chikika robot. Jo kana bonga na miki Chinese kakao. Chan 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 chan. Eh, alafu na chiki sugar iku hapo juu.
Kana bonga pia kwa Chinese.
Kana bonga na miki Chinese jo. Like try to imagine you. That's the first day. Like that's your... Like by that time nilikuwa in China for less than 3 hours. And try to imagine that level of... oh damn, shock. In country. Alafu unaona ukiingia unaingia na ka nini? Kusiata kuna moja ni record kio nayo kwa lift hiyo. Unaingia na ka robot kwa lift. Nikaka na kuangalia. Take you far.
So when you open the door, kana ingia?
Yeah, kazi kana sema kwa mlango. Like oh, lift ingi. Lift ki open, kaka na need kuenda pahali. Ka kwa lift jo na wewe. Kana fika floor ya, kana tikabeda. Kawe kuacha hapo.
Kaki tu kana za survive Kenya.
Ah, yes.
Watu wagedhu wataimanga.
Hey, yes. Iki tunakaa kwa na bati.
Kanapikisho jobs ingine kwa ghetto.
Zondo za kusupply ndom. Karawa ni yone kipita chwa. Nini ya nani?
So yeah, that was like my first few hours hapo.
Culture shock.
Culture shock. Alafu, kuna kwa kana ikitu ya first world. Ilu kiingia kwa first world, nunaga tu first world inaka first world. Sijui, sinajui yo shit like kuna chikigi. So one of the things unakamku notice badai ni how smooth the roads are. And iki tu sikudanganyi. Like saizi vile nimekame hivi. Sikuna time tulikuwa na robo. Like sasa leo on the day of the shoot. Robo likuwa nenda roundi fulani. Kamambia pemi wacha nenda roundi ni chape. Gari service na vitu kama hizo. Kia hakukainaga huko jo. Like baru ineza kuwa smooth. Alafu najua tumekame tukambiwa. Gari za ulangwa majuzi tukuwa pa na nini Mudhuma. Akisema that ule nani deputy government spokesperson akisema barabara za South Sea zimeharibika juu ya construction. Hakuna place na construction kushinda China. Every corner ni construction. Unachikizo manini kwa highway. Haziharibu barabara. Ile engineering imefanywa hapo ilifanywa na we need to do it once. Engineering ya Kenya ni we need to make money from
these
the repairs. Yeah.
Ama from this project.
The biggest pothole in Luna, China, ni kitu sia tuwezi ita pothole. Ni kakitu, unajele kakitu kame cheap kidogo.
Si cadent. Pothole. Cadent.
Yeah, yani ilu achikitu, nika nini, maybe kakulikuwa na ni kokoto. Maybe unituwa kokoto kaa tatu. Hapo alafu unachika maji kame settle hapo. Yon diyo pothole. Otherwise ni carpet. Like ile, sunajoka expressway vile uwa, smooth. Kila barabara iko hivo jo. Kutu pale kutu. Afu naangalia ujinga yetu kwa like, why? Unajua ilo like, that's the first thing nikuwa na feel nikiwa huko ni why.
How
if they
vote?
Can do it, yeah. We can do it. Unajua, it's not rocket science.
Yeah.
So that's another thing nili realize afu ka notice. Barabara zikiwa smooth na zikiwa mob. Kuna kitu moja supendaga sana pia. Kwa expressway palo unaingia westi. Kwa like, this looks like New York. This looks, you might think this is Shanghai. Nani alikuambia? Ulisikia wapi jo? Like where road network your place ni crazy design inafika level sasa like you can't even explain. Is it my expressway ukiwa kwa expressway ya China nika huko kwa expressway yetu. Like you can see vile inakaa ime designiwa kama hii yetu kabisa. But sasa ni expressway juu ya expressway juu ya expressway. Paka kuna time ile expressway kuna expressway tulitumia and tukalipa zero. I don't know why. Tulingia tu vizuri. By time tunatoka imetuandikia zero. Sijui kwa nini. Nitaka kuuliza why. Why did it have zero? Sijui.
Yeah, hiyo explanation si ni rahisi. Haikuweza scan uso yako.
Yeah, black face. Yeah. One
so,
of the robots.
Yeah. But sasa I don't know man. Your country ilini impress na pia ikani depress. Ilini depress because I feel like we start.
Come up or you seek therapy?
Yes, we stand no chance, man. Because, try to imagine, kuna time kuna shoot. So, nina shoot na camera. So, camera ni ya kichinku. Sindio? Apart from camera ya China, nimeva nguo made in China. Apart from hizo nguo, ngoda ni made in China. Viatu nimeva kwa mguu jo ni bootleg za China. How do you compete with that? Unatembea kila pahali, kila mtu amevaa nguo zilizotengenezwa wenyewe. Mm. Magari zimejaa kwa barabara, ni magari Mza. Walitengeneza. Unachiki? Ah, ukiwa kwa streets bila wasio hand out flyers. Flyers za pale ni I have a factory for this. Do you want to be my main supplier for this?
Mm.
Like wewe ukienda pale China kama unatafuta job ya kuwa exclusive distributor, utakaa hapo for 2 days, utakoshapata mtu. Cuz they are always innovating.
Mm.
And they are always like, utaki kuimagine hivyo, like flyers unapatiwa ni za kuwa distributor wetu, sisi tuko na factory inatengeneza hizi vitu, unza kuwa interested, sisi ni mall kule, malls zimejaa cuz people have spending power. See, we have spending power,
but I, you know, we make more money in importing.
Yeah,
yeah. So there's no way. Tulikuwa na morara hapa akasema hizi ma industries za Kenya zimefrishishwa.
Yes.
Just it's man made.
Yeah.
Zikakuwa run down. You make more money actually importing stuff hapa so that you kill. So alisema hata kuna time walikuwa wanachoma makaratasi Mumias factory. Unaona ni kama watu wakomboka huko. But ile shuge ingine inakaa mwapi? And we are actually specialists in running shit down.
Yes.
Not just running shit.
So kuna hiyo I don't know man, nilifanya nika to a certain level nika give up because nikaona the only way you can be a first world country.
So how far we ndio tufikia China? Unajua?
Atuko sasa kama China ni 2026. Si tuko tukienda mbali sana, tuko 1886. 140 years.
So Mof,
yeah,
there's something jana nilikuwa na hiyo discussion na boy wangu OGW.
Yeah,
juu tunaongea kwanza watu waangalia development in hata umetumention in terms of infrastructure.
Yes,
but in the infrastructure, no matter how good it is,
yes,
infrastructure hapa ikoaje in terms in of taking care, no, in terms of even taking care of the infrastructure, the attitude, especially the attitude,
yes,
their feelings about the country,
they're just happy people. Like ukiangalia hiyo inchi, wachiki western propaganda waga, so na hiyo western propaganda kuambia gasi wako depressed, hawana freedom, hawana hizo vitu. The only thing wafanyagi ni hawana democracy. And you see, democracy tumekam kudanganywa, it's the most powerful thing. But when you come and think about democracy in its, at its core, democracy, the only thing inakuwaga different ni your freedom of expression, whereby you can insult a president and not be arrested. Sindio? The normal average Chinese can insult an average Chinese mwingine. So waneza kosana.
Mm.
But the only thing niezi insult yo ni CCP. Nitonga?
Yes. CCCP.
Yes. Yo. That's the only thing. But apart from that, now why are you insulting them? The roads are smooth. There's power. Atuko stima ipoteagi. Ya kuna msame niambi hapo waliishi hapo, wameishi hapo 80 years. Stima ije ipotea. Even for a second. Hile like chuchu. Haijawai. There's constant power. Because they do manufacturing, power is cheap as hell. Accommodation, every time wanachikika vile Ruto anatufanyia affordable housing, they do the same shit. Tofauti ni au tengeneza barabara bila wewe kujua ama nini, underground tunnels. So the underground tunnel inatengenezwa ikienda Mkuru, then inafunguliwa mnamboniaje, kuna keja ziko Mkuru na hii ndio njia mtakuwa mkitumia, wewe utasema zi si utaenda hapo machiki. So they do everything. So when you look at them, they're happy. Unajua, kama if you have something to do, you'll always be happy. So there's a certain level of happiness. The only thing they don't have ni yo, like they don't vote. But now, they're always working. So there are things like, like yes, unangalia Kenya.
It makes sense. Unajua, ata campaign ya huku uneza campaign kusema nini.
Utanengeza barabara.
Utanengeza barabara. Hospital yuko poa, like infrastructure zao ziko sawa.
Yeah.
Manufacturing iko sawa. Sisi unajua we have to, lazima tukue na all those, like nyinyi last time mlifikisha hapa, so tutawaletea hii. Kama mlijenga hospitali, next tutawaletea dawa. Kama mlijenga shule, next juu mtawaletea bursary. So it's always something that is not complete.
Yes.
That is manufactured to keep like ikulie all the time. Kama hakuna barabara inajengwa, then inafikishwa maybe me wamekama wamechimbua huko wajaleta tarmac. But hapo sasa unapeleka manifesto gani China?
Sino kwambia like there's it's crazy man. I don't know. Me your country I won't lie, even impress. Na plus kitu naambiwa ni placement lienda ni the one of the like ukirank China.
Mm-hmm.
It's one of the lowest Guangzhou.
Mm.
It's one of the lowest.
Mm-hmm.
Like when kenza kubonga
ni undeveloped.
Even same. Shanghai iko kwa top. I think ni Guilin. Apart from Guilin kuna ile Chongqing, ile wagani unafikiri kwa first floor but ko eight. Yo, try to imagine what does it take for mkaichini mseme we are going to design a city that haujui kama uko first floor au uko ground floor. So na gari imekupita uko like hii gari iko ground, unaangalia chini oh shit niko whatever floor. Na check it, so that's the level that asio wako mpaka they are having fun with engineering. Na check your design. Like let's have fun. Sisi we don't have fun. So what are you telling me about freedom? If freedom yangu, freedom of expression is coming at the nini point of umechikile siweji kwa hapa nje, it's still there.
Uliacha hapo.
Niliacha hapo. Nacheki. Pale unasikiaga ukicomplain.
Kama uliacha flota. Unaona hata.
Au unasema yona
ikapo. Haijasonga.
Haijasonga.
So kama vile kusema we shit all day.
You ain't shit.
Eh, ndio nakwambia like saa try kuimagine. Paka naweza taka kujua akina Ruto wakikaa chini nao wase wa ufilaje. Because this person is showing you what leadership means. Because democracy at its core is a fallacy. Ni fallacy in that when we say that everyone has an equal voice, everyone should not have an equal voice. Because some people don't have knowledge. Sindio?
Mm.
So kama saizi, kuna tunafaa kutengeza airport. Sindio?
Mm.
Wasana sema, there's no public participation.
Yes.
Why should there be public participation?
Yes.
Unacheki, but democracy dictates there needs to be public participation. China wakitaka kutengeneza vitu zao, hakuna public participation. Sina kuambia ati, raya ushtukia, juna mkaleo na mboniaje, buda kuna nini, kuna another route inenda. Hamko mnajua?
Public participation yao ni come use it.
Come use it.
Yeah, come use it, tell us.
Sisi unataka mse fulani ule hajawai, like hata tumia barabara ya kawaida yu waga tu pahali yuko pahali anasema hatuhitaji barabara, tunahitaji maendeleo. Barabara usaidia maendeleo ku happen najua hivyo. Yes. Like movement of people, because movement of goods and ideas and what. So wasana kwa will you eat development? Yes, I'll eat development. Development is going, try to imagine kaa tungekuwa na the internet infrastructure tuko nayo, si watatu saizi tungekuwa kwa hii room. Na cheki. But ikianza was podcast a thing? It was not.
It was not.
Understand?
Mm.
These things create jobs in the future. So me, that's how I'd say. Me, lakini, we don't have leaders. We have clowns. I'll respectfully say that. Everyone is a clown, Joe. From Ruto to Kibaki to Uhuru Kenyatta to Jomo. Especially Jomo and Moi. Those are the biggest clowns. Because they could have done anything they wanted.
Mm.
But they decided to steal. As wengine, they had the exact same chance. One is Aiba. Unajua hivyo? They control their grid and they created a country that's basically like everything in our world. Try to imagine hivyo. Stima ipoteagi. Barabara ziko smooth. Uko na maji kwa nyumba, si ndio? Uko na stima. Housing yako ni affordable. Every employer that shows up has to make sure you are fully in covered na insurance. That means that ukikuwa sick ni free medical care. Ukipoteza job yako unapata an equivalent of 3 months salary. Why would you want democracy? Oje democracy, because democracy, the only thing hapo ni democracy ya kutukana Ruto. Sindio? Otherwise everything else unza do. But wezi tukana Ruto na wezi tukana UDA ya your country. Full stop. Everything else you can do. What's
about
freedom?
Yeah, I'm talking about kutukana nana. A good example ni Jack Ma. So at some point Jack Ma ndalikuwa one of the wealthiest people in the world. Na kwa the wealthiest person in China. Then kuna siku akaenda kwa exhibition fulani. Akidu presentation yake aka dismiss hiyo Chinese Central Bank, akaikashif nini, akaongea about vile vitu zinafazi work.
Yes.
Big mistake. Alirudi China, hapo sasa ndio Gavi kaanza kumtafuna. Alikuwa anaenda kuuza, alikuwa na IPO ina kam ya company yake. gavika ifinya jamaa lirudi, si unaona likama kapotea.
Yeah, yeah.
Yeah, that's when kwa kuambia tu ukienda huko you can talk about anything but usiongee about mbaya kuhusu president na the party.
Yes.
But Mwaf, unasema so it's okay for people to suspend individual liberties, suspend democracy so that weze kudevelop the way China umekamu.
Yes, kusikile nasema ni, when I saw them, I didn't see anything that we have that they don't have. The only thing that we have, they don't have ni tunazasema one term na two term. Otherwise, nitajie anything else. Nitajie anything else outside demo, voting. They have everything. They are free to marry whoever they want. They are free to practice their religions. The only thing is
like
your religion.
Africans.
Yes. Kuna Afrika wame nini? Kuna ta stone ilipelekwa ya Muafrika Mnigeria fulani wagame wa Academy Kaching kujo.
Yeah.
Yeah, jo. Anampepeta huko.
Na amekanonesha ama.
Ah, na nini jo. Sa, so, kitu moja huko ni itabidi jozo ya kale haga ka flat. Hawa demu na haga haga jo.
Ni tu flat screen.
Brabe.
Ni haga zingine flat jo. Like, sijuka yeah. Unajua jo.
Mm. Unajua Obama, Buddha Obama, aliendaga US when?
1962.
Alafu Obama kakwa president when?
2008.
Mwapo menda China when?
So, tukisikia tu viva revolution, tuna...
Mwapo menda China when 2026.
2026.
Ebu ipatia ka 50 years hivi.
CCP.
Alafu utasikia huko, there's a Wang Li Ouma.
So, wanakoneka.
Wako na kila kitu tuko nayo.
Yes.
Except kutukana leaders. Na kutukana party. They have everything else. Sini kwa nashuti wa sema malls. Ziko hapo. Mamols ziko,
yes.
Wasu wanacheka, you can date whoever you want, you can be, you know, story of religion kwa nimi misunderstand. The only thing ni, hauko allowed kudisturb wasi, but you can practice your religion. So there is even, a kuna mosque huko, but speakers zime tandani. You should know your time for prayer. Si lazima uambiwe, kila mtu wasikie, because that's noise pollution, yes? Mm-hmm. Kuna churches ziko, so unatembea huko unapata mchinku, amepiga nini. So I think the only thing hako allowed ni hawezi piga ninja. Ninja sikuwa na China. But hiyo kufunika nywele, wamefunika nywele. Kuna Turkish restaurants, kuna African restaurants, Swahili restaurant, nini. Sina kuambia, like unenda kwa Swahili restaurant, unasaviwa na mchinku jo. Ambi unataka ugali, anakulete ugali jo. Unacheki, because another thing is, if you start a company there, you have to employ them. So now I employ. Na ukiwa employ, can't gather imewa protect, lazima walipe minimum wage. Apart from minimum wage, lazima walipe insurance. Sisi ya wachinku wamezoea kwa country zao kufanya hivo. Wakikuja na wapate Kenya law haisemi hivo. Can you blame them for taking advantage? Kule law inasema hivo and they follow the law. They rarely break the law.
But Mwafe, on the same page, unuona kwa kikam Kenya, all over the place, tumaona mpaka kuna temu napata mbuvi, Mike Sonko anaenda kuintervene.
Yes.
Unapata mwingine anajaribu kupiga baba mtu, employee viboko, ni kama amechelewa chuo ki old school.
Yes.
Unapata huku ndo kuna some semblance of racism.
Yes. Yes.
Mbona huko wakuna discipline wakikuja huku?
Fish rot from the head. Ukikuja upate fish, kicho isha rot. Unafikiri wakienda Dubai, kuzi niko shua kwa Dubai, unafikiri uchapa like the locals wa huko. Hautapata. Because washajua Kenya, hakuna law. Wajua country yao iko na laws. And the laws have to be followed. And the laws are for the common good of the people. Sindio? So, ukiwa kwa traffic. Imagine ukiwa kwa traffic lights. Traffic inakuonyesha. Like, unaweza kuwa hapa na uoni red light ama green light. Unachekitu hapo kwa phone app yako inakuandikia. Like, seconds zimebaki. Ndiyo you open up na ina turn green kwa phone yako. So najua it's time to move. So you don't have to see the traffic lights. Yes. Try to imagine that level of, like they've done everything. Niko sure maybe USB kuna vitu kama hizo. But they've done everything. So the only thing, like they've made sure food is affordable. Sindio? They've made sure housing is affordable. Hakuna homeless people unless it's by choice. They've made sure
hapo kwa food tajua ni gani yenye ni available.
Yes, yes. They made sure food ni affordable. They made sure electricity is affordable. They made sure you have clean water. They've made sure that school inakuwa free in China. They've done all these things. Sisi, you have to pay for school fees. You have to, food is not affordable. Housing is not affordable. Yes, you need democracy. You need to vent. Because democracy is literally you venting. and cry, oh, this is not working. But if everything is working, apart from sasa kutaka kutukana leader, and you see everyone will always have an idea, you'll always look at the West and be like, the West is better. But kule hakuna police shootings, hakuna crime.
Oh, by the way, that's one thing.
Hakuna crime. Whether uko black, whether uko white, hakuna crime. Whether uko Chinese.
Na chikibula, ukienda place. Natenje.
Yes, unatembea tuna tenja vile unataka. So mpaka hata vile likuja hapa, ili nikumbuka una reset software. Oh shit. Unaanza kuinua Windows.
Lazima reset. Hapo kwa crime and the fault. Unajua mwafa alienda. Nasha tuambia ga hapa.
Muenda kwa
babi. Yeye kienda kwa babi. Aendagi mtaani.
Nilienda place inaitwa Zhao Bei Buda. Tumejaa Zhao Bei sisi.
Yeah, but huko hata tukienda kunaere kuna mpaka exported. Nini crime? So kuna gangi ya wa Nigeria, kuna gangi ya nini zikuziku huko. But mwafe, ndo China ikuwe what it is now.
Yes, yes.
Kulikuwa na jama nituwa chairman Mao,
yes.
Situng, alikamna a policy.
Yes.
Yo policy ile end up imeua watu, over 20 million people if I'm not wrong, walidai. Ndo China ikuwe what it is.
Ndo reset.
Alikam kukakua clearing, kukakua na nini.
Yeah.
Kukakua na farming ingine mbae. Ali reset. Ndo ikakua. So unafikiria country ka Kenya, tuneza risk that. Na hiyo high-handedness. Ndo tukuje tutoke nasema, kwa hii.
I think sisi chida tuko nayo ni. Moi na Jomo alikuwa na hiyo chance. I think that ship has sailed for us. Kuna vitu, kuna freedoms tushazoea zile itakuwa hard sana ku reset. Natiki. So we will always be the people of, we need to build an airport. Why don't we discuss this for the next 3 weeks and then take each other to court for the next 1 year. Natiki. And where people take pride in taking the whatever to court. Natiki. Hata tu need facts. Unicheki kama historia budget vile ilionyesha opposition hawapatiani facts. Wanatumia two stories za jaba. So saizi washatuambia that ule Wicknell Chivayo is involved in that airport. Gava ishatokea ikasema zi ni company mbili za China. Kuna sijui China what, moja inaoniwa na Gava na pia kuna CRBC which is still Chinese, si ndio? In China they'd be doing it. In Kenya tuko kotini. Nacheki. So I feel like in understand you kitu nasema the evil that has to happen for the country to go to the next level. Nachiki. And so I don't know. Upon a place, I feel like our ship has sailed. Hatuwezi enda hapo. I don't think any country in the world can be China. Because China, number one thing ilikuwa ni skilled workers. That's the thing that they did. So even like the World Child Policy, when it's explained to you, you understand you didn't know anything about it. So wacha tuanze nayo. The World Child Policy, kwako ilikuwa inamaanisha nini?
Population control.
Yes. So ukipata boy, what would happen?
Hapo maybe unichanue.
Robo, one child policy?
Me as far as niki remember back, ilikuwa ni population control.
Yes.
Alafu kila family lazima kuwe na mtoi mmoja.
Yes.
Alafu ikakuwa ni families ati mother kiza mtoi dem, wanamtafuna.
Yes.
Mpaka school wataza mtoi boy ndo.
Yeah, machiki. Hiyo ni misconception tulikuwa nayo.
Yeah.
Misconception ilikuwa China ikuwa inatafuta workers. And who can do the manual labor? Building roads, building railways. Who can do that? Mema ama Chali. But madem wanani, we need girls. Because girls ndio wataza. Sindio? So ilikuwa hivi. Families zenye ndio ziko zina go to the extent ya kuwa bought madem. But government policy ilikuwa unzahava hata mademu wanane mpaka ile siku utapata boy. But ukishapata boy, hauko allowed ku have mwingine. So the one child policy kuna manishanga one boy.
You only, oh.
Because they were looking for people who can build. And this is the time walifanya the elected west who enjoy mpaka size ya child labor. So kuna a whole generation that did not have a childhood. Nacheki, because they had to work. Nacheki. But they built this society that they built. But don't forget that if you had to go to the nitty-gritties of the animal kingdom, there was nothing like a childhood. Remember, like, ilikuwa ukizaliwa, by the time uko 15, 16, like, unajua ushaanza familia yako. So Chinese kuna hiyo phase wali go through ile, but ilikuwa the one child policy kuna manisha hivo. Like, dem hakuwa na count. So kia firstborn wako wakiwa ni dem, uneza. So kama mimi, ningekuwa na chance ya ku have more than one kid. Ninyi amngekuwa kuzungumza na maboys, ndio? Amngekuwa na hiyo chance. Ngebringwa mna mtu mmoja peke yake. That's all it went. Na chiki.
So tuseme vile mimi ni, my first one was a boy.
Yes.
Nivo.
But me since niko na dem, I can try again. Nikitry again nipate dem, I can try again. Nikitry again nipate dem, naweza end up na dem wanane na boy moja. So not everyone had one child. The one child was the boy. Kishapata boy, you have to stop. Right now they have the two-child policy. Two-child policy ya saa hizi ina balance out boy na dem. So ijalishi. Ukiza extra, unalipa extra money. I think unalipa how much? Unalipa, is it 30,000 yuan? Because don't forget, your kid ataka mkupata free education, free what. So you're paying for that. So kitaka kuhave mtu, more than mtu imoja, unalipa 30 yuan. You have an extra kid. If you want to have another kid, unalipa double of that. So inakuwa 60,000 yuan. But I think that's in some provinces.
Is the policy still there?
Yes, your two-child policy bado yuko size.
Yeah, so mi na wewe robot ungekuwa tuna mwaga inje all this time.
Yeah.
I love talking about kumwaga inje. One of the most iconic images za issues of human rights, especially cracking down on human rights, waga ni ile image ya Tiananmen Square.
Ile na kitanka fulani hapo.
Yeah, na boy amesimama na kitamba ya white.
Yeah.
But then, uyo driver, uyo tanka kwa mjanja kupita nae. But then what happened after? It's something that has been quoted so many times. Especially against China. Against, wakiwa against human rights. Unafikiria Kenya, strong about Africa, ndongejua Kenya in particular. Tuko ready for such a crackdown.
Sino kwambia sasa Kenya tuli miss out. Like two people, according to me, the ship has sailed. Tushazo ya democracy. So unless kuwe na martial law ikuwe declared at some point, alafu tuanze tena, itakuwa hard sana. Moi and Kenyatta had that chance, but they put individual greed. Kule, there's a reason why ukienda kwa makija za wase, kuna picha mpaka ya ule chairman Mao. Wacha sikulikuwa na Mao walikuwa wawili, eh? Kuna ule Buddha.
Ule Buddha.
Like, kuna images zake. Why? Because they say that he turned the country to what it is right now. Yeah. And they are happy. Everything works. Understand? Sisi, Moi na Jomo walikuwa na the same chance and they made their families rich. Awa kina nani, kina Mao are not the richest people. Understand? Their kids, nikuwa nambu wati kabla ujue mtu wa Jinping, nikuwa na daughter. Uwe dota haki hata wakuna tuwa juwa geta vila nakaa. Kikotu chini ya maji. Haflaunt wealth, haflaunt nini. Like that's, you understand? Like they put the country first. And they did it in such a way that I don't think tuko nayo in our DNA. Kuna kukana DNA fulani ile waga Asia, especially our Asian countries, akina Japan, China, Korea. Kuna hiyo kitu ya shame and what. There's something they have that we don't have. Haiko kwa DNA yetu. DNA yetu itakuwa like, eh, Buddha jo, napa neza iba ngapi? Mwachiki, hawa hako na iyo. Chiki zima expansion projects Ruto anadu. Try to imagine if Ruto was not benefiting a single cent from those things. You know, he'd have gone down. Vileo semaga, he wants to go down as one of the greatest presidents. He'd have gone down as one of the greatest presidents. But you see, every project he has to eat, they don't have that. Wasota sema wakuna corruption kila pahali. No, they don't have that. They do that outside. Wakikuja huku wanavuruga. Wakienda back home, every coin is accounted for. Every word is accounted for. Every province, because kuna hizi 26 provinces, every province is trying to come up with something that the other province does not have. Nacheki. So in the process, like, mimi, nime visit one province, and because of that, I want to visit the other 25 provinces. Because of what I've seen in this one province. Nacheki. Alafu nambua, out of hizo provinces zote, Iguanjoo, ndio the most third world out of zote. Na mimi kwangu, it was mind-blowing. Igu inafanya naangalia US, niko like, damn, I've been lied to. The West has lied to me. Machiki, because the West will tell you, ukienda pale, you're going to find very timid people, you're going to find people who are not nini, you're going to find wase wako. Unafind hata kabla upatane na polisi. Unajua, a real police state, kukangana makarao everywhere, sindio? Huko cameras ziko everywhere, but you never even notice them. Wajiki wile ukiangalia, ukiwatch news talk, eh, Buddha cho, every corner there is a camera everywhere. I don't think it's every corner because kuna raya moja tulipanda hapo Chinese. Tulienda kwa Shenzhen. Shenzhen is like Silicon Valley, najua, tech city. Ile ile chapa illegal town nyingine iko inafaa kuchapa. Yaani ilingia kwa lane nyingine, I don't know why ilifanya hivyo. Wakati mse tulikuwa naye akasema hajaiona kitu kama hiyo iki happen. Na cheki. So I'd want to say that we can go back there, we can't go back there. So right now all that's remaining is there a way the opposition in Kenya, and this is not about akina Sifuna, it's about opposition in general, inaweza kuwa na principles. So iko na principles where if something is good they support, if something is bad they go against, sindio? Not they fight everything. You see, Kenyan opposition inamaanisha ga let's fight everything that the government is doing. You understand? That means that we will never advance. Kwa kila kitu, unachikawa sa hizi stories za housing, wasa wanaambiwa, sisi tukiingia, tutawanyanganya hizo nyumba. Why would you tell your voter that? You understand? You're giving them anxiety, you're giving them, because they don't know who's going to win the elections. So now kani kwa nimelipio, how am I supposed to feel?
Of course you're not going to vote for the opposition.
Now I'm not going to vote for the opposition. You understand?
You're not going to vote to be homeless.
China with their affordable housing, kwa wako nayo, and hizo hao ni refu kushinda hizi zetu. Na kuna space ya jua. Understand? Like unaziona mingi kabisa lakini kuna space ya jua. Cheki zetu, hata hizi za affordable housing, they still have some sun but they're still too, you understand? Ziko too close to each other. So Robo, I don't think we can tuneza ni miki tunasema ni Moi and Jomo had a chance, they missed it. Democracy came, and with democracy came a lot of bullshit because everyone has an equal voice. In Chinese, it's the best. It's the most intelligent people that have a voice. The average Chinese does not have a voice ya kudetermine kama barabara inafaa kutengenezwa, kama railway inafaa kutengenezwa, kama airport inafaa kutengenezwa. Kusa tasema, mimi nataka ugali, staki airport. Na hiyo airport itakaa mimpatie ugali mara 15. Unacheki? But as you know, the essence of that airport at that point. Yato unatua nataka ugali. Sa hizi airport vila nasema tunataka kuexpand. I think apart from JKA, I think tunaimove pia kidogo. Tunamove ingine mpia tunaitakeza place ingina maiku utakua tu JKA.
JKA tu kuita ni runway ingine so natuka kuongeza.
Yeah. But try kuimagine if they can build other stuff around hapo. Na chiki like, you understand, like these things can end up being something else later. That's why like one of the most interesting quotes, and I think it's a fake quote. Ilikuwa ati wasa walikuwa nasema ati Sifuna amesema tuwezi kula mabarabara ama kitu kama hiyo. Haifai kuwa juu ya kukula full time. Na chiki, niko sure the first person kuset up factory China, aliambua, hawezi kula factory. Then what happened? They became the hub ya factories. They became the hub that Robo, one of the strangest things, na utaniuliza the next question, one of the strangest things juu your country ni, unajua kuna kwa gana crackdown ya vitu bootleg. Sikio ni chiki ule nifani.
Kuna anti-counterfeit.
Kuna anti-counterfeit ya China.
Kama hiya ya Shiko.
Yeah. So, ni interesting. Ni interesting kutuwa kujia vile Chinese.
But it's a hub of anti-counterfeit stuff.
Wajia ni kwa kukuliza mwapu, nulibayaji is counterfeit socks huko.
Yeah. Champion. Wajia tulishinda league jo. So, tunafaa champion. So, kitu ina happen, apparently, especially Nike na Adidas, kuzina creating jobs kabisa. Kumbuka, huko kuna Nike na Adidas, like original stores. Na chiki. Prices ni kama iza Kenya, zijatana na mbali. So, they have to protect those companies. So, what they come up with ni anti-counterfeit. So, anti-counterfeit ya China, ati waga wanadu hivi. So, uniza Chinese atachukua Nike, airarue, sindio, aitoanisha kabisa juu vile inatengenezwa. So, hii factory itakuwa inakutengenezea kiatu ya hiyo Nike. Exactly the way iko, but aiweki badge. Company nyingine inakuja inachukua. Factory nyingine iliko very far from me. Iko pale inaenda inaweka badge. Unacheki?
Naweka.
Alafu ikishaweka badge, ingine inachukua ina move to the next place. The next place ni wewe, maybe umekuja kuchukua consignment, wewe ni Shiko. Ikishachukua, ukishachukua consignment, ira ya ina hepa, ukishikwa ni wewe. They don't never go back kujua kulolitoa, they deal with you. So what happens is, your time waso shikagwa, iki move, kipelekwa kwa port, watu ushikwa, na pia, au kama mingine ni kwa warehouses randomly, watu wa counterfeit ya China. Wanakamiki kwa nini. Alafu mpaka, it's so interesting that because of that, every warehouse, waga, on your own cost, waga lazima uweke camera. Ili launcha vitu unaload. So wakiona unaload viatu, watakuja kucheck viatu zile umeload kama ni counterfeit, but people always find a way to work around it. Mm-hmm. But there's actually an anti counterfeit. Alafu sasa kuna place kama ile tuna shop inaitwa European na cheki. So place ya European unapata nizo ma brands ziko akina Nike akina nini na ni ma bootleg. But sasa ati au wenyewe kwa wenyewe huambiana. So mnamboniaje kesho kutakuwa na crackdown. So utaenda China, kuna siku unaenda market vio unapata kila kitu imefungwa. Kumbe ni jura za counterfeit zitakuja. Mm. Alafu ziseme hazikupata anyone. Na cheki. Mm. But they actually have that. Try and imagine how that system. So they are supporting their own entrepreneurs and still making sure that the Nikes and the Adidases are happy enough.
Hey, konene. Soon mekoni kibonga na wasi wako US. Najua? Na wasi wangu wako US jo. Kama badu uja join Lemfi jo. Nangoja nini? Make sure metumia promo code hey, konene. But saizi, wacha nibonga na wasi wako Europe. Na pia nibonga na wasi wako Brito. Usisahau kuwa join Lemfi na tumia promo code ekonene so that on your first transaction ya 100 euros utabaki umepata 10 euros cashback. Na kama uko Britain, on your first transaction ya 100 pounds utabaki umepata 10 pounds cashback. So unangoja nini? Baki umechangamka. Na usahau kuwa bado ukiwa hizo ma areas za majuu unabaki umepay your bills hapa Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako internet ama unataka kumlipia stima, unaweza tumia paybill haraka haraka. Mother anaweza kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till yani umwambie tu tuma till number, alafu unaingia kwa Lemfi, unabaki umechangamka haraka haraka. So, baki umechangamka, fika Lemfi, tumia promo code ekonene. Jia nini? Lemfi ni international payments for everyone. Ekonene.
Take your balance.
Yeah, cuz more few cause hey the yeah. Sheer the sheer numbers. The sheer numbers hizo vitu sindio hizo watu wanauziwa 3500
to zinatoka huko
the sheer ukitembea tao.
Mm.
Forget about kwenda any other country. I think country nisha travel malizo vitu ni difficult wagani South Africa.
Yes.
Esendo hata una random shop. Mm. Utapata hizi viatu za Nike. Mm. Si shop ya Nike but utapata Nike vitu original.
Mm.
Very expensive. Ese vitu ni expensive.
Yeah, yeah.
Yuko vitu juni more original. But, ukiangalia tu Kenya, tao, enda Kisumu.
Yeah, counterfeit. Mm.
Then ni mobe. So, zina kujaga in container after container. And yes. Going also to other countries. So, hapo, eyo difficulty ya, anti-counterfeit huko.
Yeah.
Ni normal. But, Mwaf, tukirudile ingina politics ndo tulikuwa izi
yes.
Njumu.
Yes.
Tukimalizia ni.
Mm.
Kozi, niko, mie inatika Kenya to move mbele.
Yes.
Mm. Ni advantage, I think now, ni yu kutravel country more. Muna, inchi Middle East vile ziko, kuna ga some order. Unaona?
Yes.
Kuna order, kuna discipline, there's so much,
eh?
Utapata mtu amekula dere wa matria menunuwa ndizi kwa light
efficiency.
Akakula alafu akaitupa hiyo maganda hapo chini. Eri utupe kwa manyazi ama kwa mti which is recommended kuzita isaidia kugrow.
Yes.
But kuna kitu about Kenya ile natuziaga sana kuenda mbele. Na hii watu lazima tuambia nego kweli.
Yes.
Negative ethnicity.
Yes.
Yo, cause kila mtu akiingia, kila president akiingia, anaangalia, ataangalia undurasikega kila tribe inapiganio kiti. Hizo mambo. So watu wanaona kama ikabila iko kwa hii kiti, sisi hatu benefit.
Yes.
Unaona? Watu wanaona ikabila ikiingia, sisi hatu benefit. Watu ni kurushana. That's the fact about Kenyan. That's why hizi vita ukua.
Yes.
Because tuna expect, mimi nikiingia president, definitely watu wanajua. Mimi hakuna tribe ndaingia nayo. That's why musemaga, sasili wanagawa viti, wanasema regional balance. Kuna region moja si waga tumwachua inje.
Yes.
Nairobi. Nairobi tuko, kila mtu yuko na ucha kwao. But there's something about Nairobi, watu wa Nairobi wana Sonko ana hiyo mambo ya ukabila, unaona?
Yes, yes.
So we boni. That's why anapigwa gavi, anage hiyo mambo ya kabila, unaona?
Mm.
So for China, how do they do that? Do they trust that man at the top asikuje gawana viti according na area ametoka, development isende area ametoka, ama ni nini na kwenye.
Kuna yo story ya area.
Because one thing ina to kill mwafu. And in all honesty, lazima ga tuiseme. Hata hizi viti zita zinapigani wasai. Unasikia, mbona umejenga barabara kwenda Nyeri. Poa. For God, for crying out loud, hiyo barabara kutoka Nyeri kwa Nairobi inafanya products zinafika kwa market faster. Products zikifika faster inamaanisha nini? Zinakuwa cheaper. Inamaanisha kila mtu ana make do haraka. Hii barabara inapigwa vita kuenda nini, Mau. Watu wanasema wao inatengenezwa watu wa Western Kenya. But inafika Mau iko wapi? Mau si bado ni Rift Valley.
Yeah. By the time ifike huko,
itakuwa imeopen up. So inasaidia watu huko. But ikifanya movement za watu zikuwe faster, less accidents.
Yes.
Barabara ya Mombasa ikitengenezwa, aisaidii watu wa Mombasa pekee. Directly ndio, but indirectly ina help the entire region.
Yes.
So if you are ethnicity huko, your favoritism in a certain area.
Mimi nimetoka province 15.
Mimi nimetoka province 15. So province 15 ndio lazima itengenezwe. Then hao wengine wakugamua, ngoja tu skule si province 10 tutachukua, wataona. How is it there?
Yeah. Kitu moja nilisikia, I don't know how, siku fuatilia sana, but nilisikia kilu happening ni mtu move you around. So the first thing unaanzaga ni every leader starts out like an MCA. Unachikio level. So at MCA level unajiprove. Kisha jiprove from the MCA level, unaenda kwa level ya maybe district, ama division. Because I think division ni kubwa kushinda ward, sindio? Unaenda kwa level ya division. Kutoka kwa level ya division, nda kwa level ya district. Sindio? Kutoka district sasa ndio nafika province. Hawezi kuwa like now head of CCP kauja go through those steps. So that's one of the things. Alafu, mtu wati mtu move you around. So utadui region, then uduila region ingine. Now with every region, lazima uonyeshe what have you developed. So na judge you na development umefanya. So na move you around. But every place lazima you have to leave a mark. Na chiki. So now, of course, kisha end up as the head of, anito nini? You are kama province, when your head were your place. Na utai head mpaka, I don't know kama bado mtu kona 10 years. But you have to show what you are doing. So, their president is not going round, ama their leader is not going round inspecting tap kulonchiwa. Ata hindi kuangalia bridge kulonchiwa. Because you understand, like they are doing mega projects. They're all doing mega projects. Hakuna time hizo vitu small wins. Like, oh shit, Mauri Roni. Oh, let's have fun. Hakuna hizo story. Like, hawana hiyo level ya nini. So, yo sasa ni, I think they have the advantage of, that country is like 2,500 years old. So, hawana hii nonsense ya tribalism. Hata hiyo region. They're just Chinese. You understand? If you have had something for 2,500 years, yes? But they've existed, I think, I don't know how many leaders kwa sema they've existed for 5,000 years. I don't know how much lead they may make. So, wako na hiyo identity yao ni Chinese. So, hao ni Chinese mpaka, they know, kuna hii moja ubonga, inaitangwa simplified. Hata ukienda kwa nini kuna simplified Chinese.
Yeah.
Ukiingia kwa room, and they don't want you to understand, they switch to the complex one. So, kama juzi kwa tumeenda kwa place fulani, ile tu ni ya furniture peke yake. Kuna a boy fulani Mkenya alikuwa na source for vitu for hotel yake. So vile ni notice, notice a few basic words. Waliingia kwa ile deep jo. Nangunyanya, hiyo inakuwa gata, umeshuko for how many years? Haunyiti rada, kile kina happen. But, wako na identity ya China, unelewa? Like we are Chinese. But now, the more you move around, the more unaona differences. Kaza, kama vile nikuwa nakuambia, nikuwa katikati ya place nilikuwa, nikuwa place nito Foshan, na pia nikuwa naenda Zhao Bay. Hizo places mbili, nikiangalia misa ni kwa Foshan ya inasemekana ni huku ndani. So tulienda kwa Foshan ya borders, na which other nini. Kienda upo madame ni notice wako na. Like haga ni ndogo, but kona curve. Ile place ingine, haga ni straight. But still, one thing about it is, they have an identity as Chinese. Shana notice vile ni kwa kuna video ni kwa na react ya Gashagwa. Asubuhi ile siku tuna record na Kashagu alisema Ruto anafanya hizi vitu kutarget watu wetu. So chiki sasa ya akifikiria juu watu wetu anafikiria juu ya Mount Kenya. The same equivalent wa Chinese akisema watu wetu anamaanisha the Chinese, all of them. Na chiki, so I think hiyo ndio shida tuko nayo. If we can have our leaders looking at ourselves as the country, and if our leaders can take pride in development. You see, ulicheki vile ile picha niliona nikiwa China, vile Sakaja alikuwa amekaa chini akiadmire Kabro. Ulicheki hizo vitu? Alikuwa amekaa mlo na hiyo picha. Alikuwa amekaa chini pale akiadmire. Ulicheki hiyo?
Yeah.
So look at the potholes and the open sewages. That's what you should
admire.
Be happy. Like ushamaliza. See? Ukishazi repair. You should take pride, like, damn, I'm the first Nairobi governor to make Nairobians never be able to see a sewage. You understand? Like, tutakuwa tunakunia, but hatuoni mavi zetu. Ile country ina deal na how many billions? Mavi hauoni. So hii story moja tunasemaga, oh, the population has overwhelmed. Zee, mavi hauoni. Alafu one thing we'll notice about them is, pale jo, stay at home wife wana shida jo. Mujia vile suu dishigi, nyama na rice. China kuna kitu kama hiyo. Ni nyama, rice, chicken, duck. Duck is one of the most common things. Pork.
That's one meal.
Yeah. Kobe. Sinilikula, tortoise ni kiyo huko jo. Tortoise iko hapo. Like, ni hivo. Like, the average meal ni 5 course. Very little carbs. Carbs ndio zinakuwa the least. But protein ni kibao kabisa. So unashindwa chakula ilipikwa saa ngapi? Understand?
And how do they maintain that lean?
How do main? Yeah, it's because now they eat very little carbs, but they eat a lot, but very little carbs. So inakuonyesha you can enjoy. Of course pia kuna zile nono jo. Kuna moja tani nilimshoot. Niko naambia wase anafanana na nani? Bolo Yang. Alikuwa na kitambi because they still of
course. But yeah, kila mahali ukienda kuna structure ya watu. Nikawa Masai. Ndio muombe watu issue ya weight eh. Watu wasikuwa get too hard on some people. Because kuna ukienda kwa Masai, they are lean. Hivo. Ukienda kwa pastoralists, diyo kutembea sana, they are tall and.
Yes.
Kuna watu kienda, they are plump and all that. Alafu, nikikam ile sewage pale, jani kuna manuva na ruka. Ni kuna kamguka ka frog. Kumbe ni ujamaa likama
kameka.
Acha kama katoka.
Kameka.
Nika enjoy.
Kameka kametolewa download a few hours ago kakatokea huko. So mwaf.
Yeah.
Nikimini kimaliza mambo ya China. Sasa. Though yes. Najua in other conversations. Jukuna vitu mingi najua zitakuwa zinakam.
Yeah.
Sae tumesikia next. Una target Thailand. Ukisha unajua una get hizo hints. Unapia najua next year kutakuwa na happy birthday fulani huko. Chaini yo lazima tutenda pia na yanto hapa. Msidio yan.
Yo ni kinoja nizawambia juu. I don't know how to nifaa kuanzisha. Insi wenyewe aziko nini. Tuanze kuweka pesa kidogo kwa kafund. Alafu tunafaa kuenda sisi wote. Kuna vitu nikuwa na wish. Tungekuwa sisi wote. Like given the sort of podcast we'd have done tukiwa huko. Would have been crazy. Unajua kuna kitu minta notice ile. Unia mja notice. Kuna kitu. Inza kuwa crazy. But we need to think of. Even as a podcast kuanza ku explore the world pamoja especially these countries.
The country pia hata Kenya.
Yeah, tutaanza na Kenya alafu pia tuanze kufikiria juu ya ku explore other countries pamoja
na cheki. Diversify pia birthdays are to year around the world.
Yeah. Unajua. Cuz pia nini? Sikia huyo jo. Alafu pia ina open up eyes zako cuz me for once I questioned democracy. I've never questioned democracy. I've always felt like democracy is the best form of nini, but it made me think like what if ideology waga very important. What if by accident, and hapa naenda kujisifu, but what if by accident, Kenya ipate leader anafikiria kama mimi. Mimi unajua mimi na gaibu, kuna vitu fanya gazi na niibisha, nikiona gasiwage, alafu maybe kuna foreigner there, mufil, aibu fulani. I feel like, umsata nichukua aje, na kuna mavi hapa. Nachiki. So, the minute, try to imagine one day tukio na leader kayo, even Nairobi peke yake. Msetu watataka kuchange vitu, because things need to be done, not because they are benefiting. Unachiki sasa hizi, and the robots are your train of thought.
No.
I'm 100% sure.
Unataka kuuliza, unaijibu.
Yes.
Uchanza kuijibu.
Mm.
Yangu ilikuwa gani, do we have, what can we do? Ama ni hope, juu watu kuifanya time ya Kenyatta na
ni hope. Moi,
tuyache. Ama
ni hope that an individual.
We need a benevolent dictator, what can we do now?
Funny enough, if this benevolent dictator, if me, kudanganya vile nilikuwa China, this thought came to my head. I never thought this would happen. But nilikuwa nafikiria, what if Kenya, kunza kuwa na mtu aneza ingia, na develop Kenya, afanya things so well, yes? That alafu ifike 10 years, ashamaliza term yake. Would I want that person to continue if they'd done enough to convince me? And I was there like, yes. The only reason why I'd want democracy is because it gives me this false sense of choice. Achiki. But if things are working, if I have cheap electricity. That's I'm guaranteed 24/7, 365. Sindio? I have cheap water. I have free medical care. My kid can go to school for free. I jalishi how much wealth I have. If I have all this, why do I need to kupanga line every 5 years? I don't need to. Nacheki, robo. So it's going to take someone else, but is it in our DNA to... Because Kavile nikuwa nasema, right now I'm sure Nani is a billionaire. Anaitwa nani? Sakaja. Apart from Sakaja, I'm sure Gladys Wanga is a dollar millionaire. Jua huko kutakuwa na domo kwa Nairobi, si ndio? I'm sure every governor right now in Kenya is a dollar millionaire. And they didn't start out as dollar millionaires. You checky. I'm sure these people are richer than our administrators or provinces in China. Those are not dollar millionaires. So you can't teach that. You can't teach integrity. Integrity, you can't teach someone wanting the better for the country, someone wanting the better for their own province. You can't teach that. That's something you either want or you don't want. Sakaja akipiga hiyo picha na kwambia alipiga akiwa proud of hizo vitu. Sasa hiyo pipeline inakaa vile inakaa. Pipeline is not a hopeless cause. Something can be done about that. Rajiki, they can do something about it. But before pipeline, we call this a middle class neighborhood. Chikini kisema Mpaka Road. Nilikuwa China for how many weeks? 2 weeks. Niko sure tukienda Mpaka Road. Tutapata ile shimo iko katikati ya barabara. Iko katikati ya barabara. But that's a rich neighborhood.
Kama ni Mpaka.
Yes.
Between this.
It's like an island. Yes. So, Robo, you can't teach that. You
but
can't teach these people.
But I think what Robo nasema ni, what we do not have, ni that one common ideology.
Yes.
Like thinking...
And integrity, pia.
And integrity. Mm. Because this is what we want for Kenya.
Mm.
But sasa now we've been able, we are too divided. That the fact that ukiona msia kisimama hapa, anaongea about his or her own people. So we will not be able, mimi nikiwa Kiambu, I won't be able to see past Kiambu. Mtuwako Homa Bay cannot see past Homa Bay. Mtuwako Nwapi ni Garissa cannot see past Garissa. But... the thing is, unafaa tujiuliza, like, ukiona watu wame, because of maybe tuna complain about town, tuna complain about nini. Ni, when I'm seeing someone, maybe Mwalalu, ako hapa Kenyatta, nafaa nijiulize, why can't they have such services, ama such healthcare, uko? Unaona? Nikiona sijui wanafanya nini, wame line up job nini, what is not happening there? But the fact that we are all here, vitu leader wenu ndio yako hapo, whatever ta, the fact that yeye ndio anapiga makelele sana kwa bunge kwa like si tuko represented, but we are okay. And the fact that tunasema democracy now imetu allow to enjoy zile mashida zenye tuko nazo so long as we have right to kupayuka,
talk about them.
So yeah, unapayuka unasema one time na uko nja. Milk wako ndio one time.
Na hakuna
ni one time.
Na hakuna kitu
yote inaweza. Healthcare na nini, but so long as you have,
we can talk about
umetoka
it.
Umetoka kwa barabara na urudi mtaa. Maybe mwendo mpate hata stage mati zimefanya mata ziko. Ama ufike upate hata hakuna stima. So I think democracy has allowed us to enjoy poverty. And that's what they've been able to manipulate. So what do we brag about? We brag about democracy and freedom of speech. So long as we can give them that, they are free.
Kustrike yetu na sema Kenya tunapenda tu kuongea.
Yes, yes, yes.
Kuongea. Kustrike kitu kama.
But we don't have, atuna yo desire ya to want better for ourselves.
Kustrike matatu industry, yes? A good governor would kill the matatu industry slowly. The private sector. In China, the only time unadina the private sector ni ukitumia, unajua app yao ya Bolt yao inaitua nini? Inaitua Didi. So ilikuwa funny sana nikiona mkibonga jia Didi. Bila mkibonga mbonga jia Didi na
unaingia Didi.
Kutembea, eh.
Acha ningia Didi ya nipeleke.
Unajua mwaka alirigistra na jina gani? Oil me.
Sinio jo, ato uki run out of baby oil, you still need to use a Didi to go get some baby oil.
So you overuse Didi.
But, so apart from iso taxis, everything else ni public transport. The subway, public transport. Yes. Sindio? Izi mabasi, ziko kwa ugu juu, public transport. Alafu, what else? Ukitaka kumu from one county to the next, or one province to the next, unatumia hiyo. Hizo ma speed, high speed trains, public transport. You understand? So, that has to be the cost. The matatu industry. For Kenya to move to the next level, matatu industry has to die. And how you kill it is, you don't tell them that stop kunini matatus. You start bringing in alternatives. Pole pole tu. Sindio? So alternatives zina come, zinaanza kumuvua say from point A to point B. The next thing we create tram. Tram, I love cause nini, sisi hatuwezi afford to go subway. Sindio? So nakungo boy anaitwa Chimuti alikuwa ananiambia, sisi hatuwezi enda chini, we can build juu. So jakaka vile New York, akina Chicago, unaonaga trains zinapita juu. Sindio? So we can build that. Alafu inaanza kumove like how many? 5,000 people at a go. Alafu inakuwa iko affordable. Na una make sure iko na security. Mjinga akiibia watu, anagrabiwa raka raka. So as it starts, you make sure it's secure. Before you know it, utakuwa umemaliza that criminal element. You do a crackdown on all asi wanauza simu second hand. You make it so bad for people to steal phones that it becomes unnecessary stealing phones. Unacheki, phones goes naibiwa China. Jua so wasi megeti kila kitu likuwa perfect. Walikuwa naibaga huko, but hiyo crime ikaisha. So, but we need to kill your industry. People will be like, if we kill it, what's going to happen? Those people are going to be absorbed by the government in one way or another. You understand? Because now, these jobs are not disappearing. They still, these people will have to work somewhere. Ukienda hizi places, ukiingiaga kwa, unajonga subway. Kuna watu wa security, kuna watu wa what, kuna watu wa what, kuna stores, kuna, there's so many jobs around hapo. The fact you assume that jobs zote ni ticketing. Kubang mlango na kuhang kwa mlango. No, it's not that. There are more jobs than that. Hii matatu ilianguka nikiwa Kenya ama nikiwa maju?
Ulikuwa, I think, after we end.
Ile ikipiga nyoka ile.
Yeah.
Yes.
Immediately ulienda.
Unacheki. Huko kuna nonsense kama hiyo.
We tuliongea about the same matatu.
Yeah, tukua tumebonga. I think unilicheki ukiandika hivyo. Tukua tumebonga juu the same matatu. Fala flani ya ki.
In March.
After our daddy, they are still doing that nonsense. Unacheki. Haijaisha. So, unacheki inakuonyesha. But if kuena public transport, public transport kwa kifanya hizo ujinga. Ngeto kwa kifanya hizo ujinga. Alafu hii public transport ikuwe. Ushacheki kama hizi trains za US zilo transport vitu. Zile wagone na kupita kwa rail, alafu by accident gari yako ikikuwa mapo hizo kama zinapita na wewe. Unajua hizo? Try to imagine the same thing. Ikuwe sasa kuna tram. Tram kama hizi za nini. Na ikuwe haisimamagi. Ukiwa kwa the wrong side na kugonga. So iwekewe bulba. What's going to happen with time? Waso ataanza kusimama mbele yake. So tutaanza kufollow order. Itaanza kuwa ni lights. Wacha tufollow lights. Wacha tuone. So one of the things we need to get rid of ni your public transport. Alafu, integrity cannot be taught. Because I think also one of the things that iliwasaidia ni integrity. Because sasa mkiwa na integrity, you won't want to steal public funds. You're going to try to do something with it. Siwezi kutanganya. Kuna yo city moja nitwa Gwilin, ile wife alipitia, ile sikupitia. Nataka kuenda because of what she was telling me. Like everything there. Alafu ati the greenery. That's another thing that we realize ukienda maju. Every place that unafikiria, ikona all this development, na ikona more trees kutushinda. Like ukienda kwaza kwa yo airport ya nini, ya Guangzhou. Trees! Imeja tu miti juu. Everything unaona. Alafu sasa zile places hazina miti, you can literally see wali chukua hii mti from place fulani wakakamu wakaiweka hapo. So bado imeshikiliwa na nini. Ujua kabla roots zake zishike. Bado imeshikiliwa. Green everywhere. Si tuliambua green ni privilege. Kuna neighborhoods kama Huruma juu kio na mti jo. Iko peke yake jo. Because ni concrete jungle. They don't have that nonsense.
Miti natumika nini? Kama ni signboard. Yeah. Dr. Sijui nani
kutoka
watu. That's the only reason.
So yeah.
Ina survive hapo.
Kuna kutulitaja hata mufalta ideology.
Yes.
I think kama kuna kutunisha mention hapa sana kwa pod. Especially when it comes to politics ya Kenya ni. Political parties zetu zina lakigia ideology. So uko kwa chama. Because chama zetu ni personality based. Ukoi chama juu baba yukoi chama. The late ukoi chama juu Gashago yuko hapo. Ukoi chama juu. Yani their personality. We look at personal. Alafu personalities. Ujama tujuagi kile individual yuko na agenda yake. So yeye ana agenda yake. Anajua nikiingia kwa kiti inaenda kufanya hivi yake. Unaona, instead of kitu ya chama mali unajuega tu hii chama nikiingia hii chama ina stand for kutengeneza mabarabara pekee.
Yes.
So ukivoti unajua unataka barabara.
Mm.
Unajua chama nikiingia hii chama ni ya farming.
Education na
ama ya education. So already ukiingia the same thing. Mm. What you are two Republicans are for this and this. Democrats are for this and this. Unaona tukienda UK unajua Labour Party, Conservatives ni hii na hii. Think you ni kitu sana na la Kenya. That's why next year election we'll have new political parties. Same individuals, new political parties, old wine in new wine skins. Anakuja amechange. And that's why aweza leo yuko kwa parliament yuko hapa, kesho yuko hapa. Shifting, eh? Awele, that's why tusema, in fact hata laws azifai kutengenezwa na hii parliament yetu jo brother naombia gani blanda. Kozo mtu leo anasema anavutia kitu ya red. Then kesho alisahau leo yuko in power, kesho atakuwa kwa power. Kesho akishaenda huyu pande nyingine inaanza kumdhuruye mwenyewe. Then anaanza ku regret, why did I do that? But they did it because they were in power at that time.
Yes.
Neneza kopi in a space of 1 year. Amevotia January imepita. February ametoka iko opposition inamfinya.
Yes.
So to me think your party ideology, we need now to have political parties with clear ideologies, what they stand for, so that ikwe in as develop watu wako ndani ya hiyo ideology. Sio tu wakwe extremist kuzi nitanipa kazi nyingine, but wakwe tu uko ndani wajui chama ukiingia ni kufanya.
This is what we stand for.
And actually Kenya in the beauty about Kenya, every region has its own uniqueness. Like ukienda area Murima na nini, there's coffee, there's tea. And good coffee, good tea.
Yes.
Kienda area zenu, kuna that, the lake region na nini, of which it's untapped. It's like 15% used since independence. Kienda hizi side za Kajiado na nini, there's wildlife. Kienda side za
kwetu Lamu.
Yes.
Lamu. Yes, of course. There are those nini, and we can be able, ukienda the north. The north, the fact that kuna nini, inaweza kuwa maybe a solar hub.
Yes.
It's an open
so color. So, kuzi umesema hivyo, sasa ungepata maybe inki kwa China, ungepata hiyo place ka mlima, ukienda hapo, kuna a coffee factory, kuna everything coffee.
Yes.
Like, there's even coffee flani ili ukikunywa, unaweza ikunywa tu kwa restaurants ziko hapo. Na chiki. Alafu ukienda like Kericho ingekuwa ni tea.
Yeah.
Kuna hiyo tea factory, a tea water like a whole tea infrastructure. Ukienda Kisumu kiko na vile unachiki vile kuna tivia tutengenezwa na nini ya fish, ngozi ya fish. Ungepata the locals there know how to make viatu na ngozi ya fish. Na chiki. Like they don't know.
I'm on my tilapia.
Na chiki, they don't know that. So you understand? These are the things that alafu that country encourages encourages factories like kuna point limit
Naivasha like kinafaa kuwa like the biggest like hata institution ya energy because there's geothermal na nini like leader mwenye anaamka anafaa kuangalia like the tourism in Naivasha there is that geothermal energy Turkana pia kuna that nini wind na nini like
but you understand hizo vitu tunabonga juu yake hizo kina geothermal nini when political leaders come and tell people this thing is going to leak mchiki kama vile ujakani kuna hiyo nuclear power plant inafaa kutengenezwa mchiki kuna jaka alikuwa kwa streets okay protest China alikuwa anaambiwa the reason why power ni cheap China because ni nuclear na chiki ni nuclear wanatumia hiyo ku generate power si ndio so apparently it makes it cheap and you can produce a lot of it. Ujakani kulikuwa na tumjaka tuko nje wanataka kutuua leakage radiation. Kwenda huko na chiki now we can't leave the decisions to be made but now it's up to the political leaders not to lie about it. Na chiki. So political leaders wa Kenya they lie about something just to get political clout and get elected.
Yeah.
So now we are stuck in this situation whereby kuendelea inakuwa hard, kuendelea nini. So, but siwezi kudanganya China, two things, impressed and depressed. Two things ilifanya kwangu. Kuzilifanya ikanionyesha it's possible. But pia ikanionyesha skill. How important skill is. Those people have skills. Kuna watu wanatengeneza nguo, kuna watu wanatengeneza engine. Saizi umechekia tu kuna wanatrai kutengeneza engine ya kukompete na Boeing. No, they're going Boeing. To make it. Yes. Mm. That's what, that's their next project. Wanna compete na Boeing. So very soon kutakuwa na Chinese planes. America is going to lose a lot because don't forget America do supply the whole fleet. The Chinese wakitengeneza kitu haitakuwa 50-50. They'll do it to the next level. Najivo. The minute they start doing it. Reason why they've wameacha Tesla ibaki kwa market yao ni juu ya nini? Ni juu when they started doing stuff mpaka ukienda kununua Tesla unakafala. Because the things inakupatia na the things mpaka inasemekana kuna vitu Tesla za China zinaweza do zile Tesla outside China haziwezi fanya. Because there is wamefikisha another whole level. Nachiki. So that's what we are competing with. Skilled workers. Something we really lack. By skilled, is they're skilled in every field. If you want the best electrical engineer, you go China. Sindio? If you want the best person wa kustitch, ya kutenia cotton, you go China. If you want the best person wa nini, we don't have that. Skilled workers. Skill is very important. No kambia majioni jioni. Waso wameishi huko waona hizo vitu. Lakini jioni kwa, nachukua hizo vitu na chiki, half a fuck, hii ni factory inatengeneza hivi. Hii ni factory inatengeneza hivi. We can supply you with this. We can supply you with this. Sisi, ukitembea, ukipatiwa placard ni either biashara mtu anauza vitu, ama nini tena. Ama
printing.
Ni printing. Ama ni kitu ya kipumbavu. Unajua kunaga anything innovative. Na chiki, so we are stuck in this. Whatever.
I think ile
so,
kitu tume crack ni tei.
Yeah. Yeah.
60%.
As soon as you give them, they created a whole industry.
Yes,
around
I think because
by the end, we let us about to make crack. Juicy do record TikTok. No, na dem flani hapo do vitu za food. Then it was nani huyu kula anaweza kula plate watu wengine peke yake.
Mhm.
Ni
Kenya.
Eh, hey, ude mani tuwa nani?
Boina.
Eh, hey, uyo. Ento nani?
Boina.
Eh. Hey. So, kutu wapo, unoni muratina hii. Muratina hii ndo mababu zetu walikunywa hii. So,
Boina anza kunywa muratina, doubt.
Murat.
Murat watu.
Boina. Watu piga murat.
But Boina neza.
Yeah.
Selko nasema.
Yeah, mimi nakuonyesha watu kwenye muratina.
Ati yeye unaona watu walikuwa na hii una ukipatiwa una ringa na hizi ndo mababu zetu walikunywa.
Mm. Okay, hey, okay, because it's not a sea drink ya kwa shame that because it's ni kitu unapata.
It's just her that James chukua na kama muratina girl. Okay.
Murat.
James chukua.
Hata tradition. Hata tuliongea juu ya ndoma hapa. Ka realize tu mimi ndo sivutagi ndoma. So we pia
but so na chiki another but pia not everything is great there of course. Kimoja iko ni impress ni smoking ni legal so smoke everywhere so but on a second hand smoke ni rahisi sana. Of course not weed but you know cigarettes. They smoke a lot so kuna hiyo kukohoa. Ina udhi alafu sasa apart from kukohoa unlike Singapore where you can't spit everywhere them now they spit jo. Kuna rai kwa metu beba juu kwa ina speed inje. Kwa sasa wame allow you to smoke. So considering the amount of knowledge they have, that's one of the things I'd want to know about the cancer rates za huko ziko aje. Aje nizata kujua lung cancer rates ziko aje. But so not everything can be perfect. You understand? So, but I won't lie to you.
Na, mina jua kuna shortfall zao mingi. Izo tutenda kupekua, tukuli tutenda na hii ya nuku kuselebrate hiyo first birthday ya baby, a baby boy, eh? But,
baby Wang.
Baby Wang Lee Ouma.
Ya, tiso utasikia majuzi so ni mengizo kwa hii polisi ya Wanchal.
Ndo so, tutembe ghetto za huko. Kwa zumu wafali kwa kubabi pia. Akienda juu 1 meter.
Ghetto za huko sita gro kama ni. Kuna ghetto nilipitia. Ile part nilionyesha wase. Kulikuwa na ka street lani kuna ngono shop. Ilikuwa ghetto.
Hizo no uwezi kosa.
Zii, si mimi. Skiza jo. Ni fun enough ni boya nituwa Shadi. Shadi iza jo. Niende lio tulikuwa tuna meet saa. Kaniambia like pige shortcut. So mkipige shortcut mnapita hiyo part umsei kwa nayo.
Conveniently.
Yeah, ukienda hivyo. So but me I was impressed.
With what? With
it's possible, shop? Man. Yeah. See, I've gone back to China. Like I was impressed in the development and I was impressed by what people can do when they believe in themselves. I check because the fact that they make everything. Try to imagine sisi saizi ukianza ku make vitu zako wasio tazidharau cause ni Kenyan. Na cheki, saizi, enda ukaichini, udesign gari yako, chua. Watu takuwa, German pale ma German hazina hiyo heshima. Sinakwambia like ukiwa kwa baro hata ziko zinafanya ta head yangu itano. Na chiku zinishaziona everywhere. But gari za kichinkujo kuna head yako itatano na shindwa like eh kunaendaje? Au pia una find wase every country got another weird behavior. Weird kule ni watu wanapenda Porsche Panamera. Siku kwa wingi Porsche Panamera.
Mhm.
Siku kwa wingi sana. That's one of the things.
Tudogo.
Afu ikikam to Germans, anajua ni gari gani ni rare kuna kwa baro. Make a wild guess kwa hizo mabranza German.
BMW.
Z.
Mercedes.
Benz. Watu wanapenda Audi, Porsche. I think Porsche ndio wanapenda kabisa. So Porsche, Audi na BMW. Audi na BMW I think ziko 50-50. Now the first thing you notice, now nikiambia wife iko like, nah. You see, kambia sawa, tuanze ku count. Una count Audi 3, BMW 3, Porsche 3, unaona Benz moja imepita. Somehow wapendi Benz, I don't know. I don't want to know why. Yeah, but German cars huko haziku impress. Like sikudanganya, mimi kitu kuna impress ni Chinese cars. Cause you just see the engineering. Afu kuna vile ukiona tu gari imewaka blue, kuna light blue kama ile ya Man City. Unajua it's self-driving. Try kumajini yo shit. Unaangali hivi unachikifala hiko tukwa simu. Kutu shugli zaki gari na nini. Nacheki yo. So, I was super impressed. I have pia nika notice jo Western propaganda. Because one expect country kama yu. Like, raya ziko happy. Zinatembea tu zina. The only thing tu ni yakuna yu kutuka na
delida. Wanaka like program.
But everything else yiko. Iwa kuna tukuro pia. Unatembea palu na mbati yu ni kuro. So inamaanisha pia hiyo trade iko like there is everything
so kuna, all the freedoms just scare review yako unajua
hiyo trade
ile time alikuwa Atlanta Atlanta review strip club
hapa sikuenda nini hapa kile tudanganyi one thing I saw is koko na do and you decide to be a distributor or something like what I mentioned you can distribute or have anything and if pia kitu mimi nataka kujua ni how did they come up with that like kuna buda fulani hapo ule boy niliweka nini yake nikaeka tai chi.
Yes.
O boy ni billionaire. Yuan level, si ndio? Na alimake do yake during COVID. Alikuwa anatengeza ventilators. Alifungua factory ya ventilators. After fungue factory ya ventilators, try kumajini yo kitu. The next thing sasa ni vila limalizo of course COVID ikaisha. Sasa ameinvest kwa batteries. Na chiki. So, that's when nilienda kwa factory ya batteries, nikaonyeshwa hizo vitu zote. And they treat you with respect. That's another thing about it. They treat you with respect. Ile how we expect. Like, because if you think you're a business person, unachukuliwa na gari, place huko, una move you to the next place. They treat you with a certain level of respect. But, so yeah, man, I don't know if we'll ever be able to make it there. But I was impressed, man. And to anyone out there, especially wasa wako na American passports, visit China, man. Itakufungua macho. Alafu na thing uko juu. Unajua uko ukibai hao. Hakuna soiza land rates. Hao ni yako. Hakuna ujinga land rates. Kisha nunua hao, you own it forever.
Yeah. Na foreigner?
Like foreigner owns are owned for 70 years. Na pia kuna land rates. Was they owned for 70 years. Na ni cheaper than Nairobi. So, 70 years, cheaper than Nairobi. Mtoi wako anaenda hapo kula chin chin chin. The best schools ni public schools, the best hospitals ni public hospitals. How can you compete with that, man? Swala nyeti.
Welcome back Mwafe.
Third world, man.
Unajua bado tunaendelea.
Shanu Samavi hapo
nje. Tuko tunaendelea kuongelea hizo story, but sasa so unajua pia lazima tuvile ngepa yetu ya kimtaa, eh. So itakuwaje brother? Kwani ma yuan vipi
na ma yuan nini mzigo
wapi
mzigo inakuja mzigo iko kwa sea
kwenda Mombasa kwenda Mombasa urudi tao unaitisha ngo nini lazima ukue na coconut zile kanga na
mbedore mbedore
cheza kuna 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 ziko wapi brother
kuna shipment inakuja iko kwa sea na niko serious wasikifika wasiwata wananta tahand I'll hand over
but so yeye kuna straight off tuko kitambo tunangoja ngoja cheza nizo mayuan
straight inafunguliwa
you just want one yuan
straight from your pocket to ours